hamba ngomoya mgijime zolongo uthole umnikazi nothemba hamba ngomoya mgijime zolongo uthole umnikazi nothemba hamba ngomoya mgijime zolongo uthole umnikazi nothemba uthi ngiyashaya umthethe ngalobole
I'm not gonna let you go.